anxiety. Mtoto teke teke amenidatisha, moyo kaushika. Hey, hey. Kumbwa choro inasita. Hey, hey. Ai, nashapo kama mobeto. Na muamini kwenye moyo wangu,
kie ndiye namba moja.
Anipae raha moyoni ni ye.
Ai, 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 ai.
Nikumbulia fumbo nililofumbwa. Ai, tulizo langu la moyo ni yeye. Antidoti ya maumivu ni yeye, my baby girl. Oh, eh, eh, awe mrembo.
Bam, 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 bam.
Hey, na penzi lako.
Tam, 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 tam.
Ah, kunishi.
Ham, 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 ham. Bam, 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 bam.
Hey, na penzi lako.
Tam, 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 tam.
Ah, kunishi.
Ham, 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 ham.
Hey, yeah, yeah.
Unapozungusha, unanikosha. Moyo pa, yani tetere. Isia zangu kwako, ziko high. Yani mpaka na furai. Tuzunguke paka kwenu songea.
Songea,
yeah. Baby girl, kwangu songea.
Songea,
akili sina.
Baby,
nimekulea,
nimekulea.
Adimira, unavunipu.
Wewe mtoto,
unatendea haki jisulifo fundo.
Wekiboko. Bam, bam, bam.